ZLatestMusic.com.
Konde boy call me number one, Faresa. Si unayajua basi tombe dua una litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby and I marry you today, cause I love you every day forever and ever. Rukunya mana marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, swede tabasamu usipo nilipo. Nishapenda milo, nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda milo, nimependa tena, no nishapenda. Kupanda na kushuka na kuteleza siku anguka, ma ex mtabaki kunikumbuka, mana round hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwake nimefika, tatu yendo anepika bila pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga, mahapa yana mimi nikatunaoga. My baby, and I just wanna make you my baby and I'm out you today, cause I love you every day forever and ever. Ndugu jamaa marafiki wapo and I'm ready kula kiapo, swede tabasamu usipo nilipo. My boo, tena nishapenda milo, nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda milu, nimependa tena, no nishapenda. Tena nishapenda milu, nimependa tena, no nishapenda. Iti mimi huyu huyu.